Pacheko Miruno.
Dada jiongeze mjini shule utakosa ajira. Dada jiongeze ametoa ofa mbloga nzira. Dada jiongeze Swiss mjini awangali sura. Wanangali akario kwa jina rengine wanaita chula sigo.
Dembe 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 kario. Dembe 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 chula. Dembe 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 kario. Dembe 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 uno. Dembe 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 kario. Dembe 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 chula. Dembe 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 kario. Dembe 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 uno.
Oh jamani, na swali langu mimi nataka jibu leo leo. Kwani kina dada mnaweka nini kwenye makario? Mana so kwa hizo shepu zenu nyinyi za kileo. Una mtoto mdogo anabongera kario kario kariako.
Dembe 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 kario. Dembe 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 chula. Dembe 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 kario. Dembe 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 uno.
Acha baria. Sigo lako la kufoji kigodoro ila kidundiki. Si ulisema chuma stata sambona unatumia kiki. Unarushia masera unakata steam mashabiki. Basi natosha kivumbi leo. Tumekutana leo leo. Dode sturi yetu wapitaji tunamalizana leo leo. Aina kumganda mwenzio. Ayo mapenzi ya video. Sija kupendea uzuri wako nimeyatamani makario. Sigo.
Dembe 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 kario. Dembe 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 kayo. Dembe 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 uno.
Aya sasa tuoneka unajua kucheza ingia kati. Dada tuoneka kiuno kilaini ingia kati. Uwe Pacheko wanzisha upya usianzie kati. Wote mpo tayari tunaanza nikisema stati. Tuende pare kubwa saga. Kama unafugu wa gaga. Sigo kubwa kunja chaga. Hapo ndo napaga waga. Kuboa saga. Toto chezeki baba baba. Sigo kubwa kunja chaga. Hapo ndo napaga waga. Acha baria. Abala MC na sita kipaje. Anikiwa future music future brand. Awe Pacheko Miruno. Miruno. Atingu ile ile 26 kipaje. Anakubali sana wanangu wa 26 kipaje. We timu duma. Ashokari wewe. Wanangu wa pwani mbakaba. Ashokari wewe. Watoto Mbagala Temeke Kinondoni mbaka Ilala. Watakanyi South Africa. Imeisha hiyo.